nako ya go kopana le Mr. Quick. Wi-Fi data network e putlhamisang ditlhotlhwa tsa data mme e go golaganya ka bonnye. Mme ka di-hotspot di le diketekete kwa di-shopping mall, di-restauranteng, dipetlele, di-bankeng le kwa mafelong a dipalangwa go ralala Aforika Borwa e fitlhelesega thata. Go golagana o tlhoka fela voucher le hotspot ya rona go iponela internet e bonako ebile e tlhotlhwa tlase. Go golagana ntle le kgoreletsego, downloada fela app ya rona mme o itemogele Mr. Quick Wi-Fi gompieno.